maso tusonga otulaba tujoka tudisa tuvimba tuyimba tuyomba tulumba tuyamba tulunda tusima batunda tusonda balimba tulinda basula tulonda banyiga tuyiya kubanga twafunye fe otuleke tweyagale sente twazifunya yagala njagale otuleke neno na matuma gale zinuke twazifunye twafunya balabe otupowe otuleke tweyagale sente twazifunya yagala njagale otuleke Oba muzeyi, oba tuwa chivanda. Ebi mubirekera wana Uganda.